This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Molweni, molweni baphulaphuli baka Radio Cape Pulpit, nguvelile kambenene ke lona othetha nani. Namkelekile, namkelekile ke nangayo lena injikalanga. Khumbula ke mphulaphulu ba mawubaxelele omakhelwane, usixelele izihlobo, uxelele abantakwenu, uxelele abantwana bakho, uxelele umyeni, uxelele unkosikazi, uxelele abazali ukuba uvelile ukunomathotholo. Khululeka ke shera, qhubeka uye naphaya kula manxeba onxibelelwano, koFacebook, kobo WhatsApp statuses, utsho bangabani uvelile ukunomathotholo, makumanyelwe unomathotholo ngoba iindaba ezilungileyo ziyashunyayelwa, iindaba ezingokufa sifelwa nguye uYesu owafa ayithatha izono zethu ezithathela kuyo. Ithi ke iBhayibhile xa ithetha ithi wenziwa isono yena ongazani nasono ukuze thina sibe bubulungisa bukaThixo. Nguye ke lo esimshumayelayo othathe indawo yethu ukuze thina sithathe indawo yakhe. Wathatha iingubo zethu ezimdaka yena esinika ezakhe ezimhlophe okwekhephu. Owathatha ukubalwa kwethu sibalelwa njengezimvu eziya kuxhelwa, kodwa yena wathatha indawo yethu ethi iBhayibhile wabalwa njengemvu yokuxhelwa okanye njengemvu yokuxhelwa. Wathula wathi tu akaphakamisa lizwi. Ewe ke nguye ke lo esimshumayelayo, nguye ke lowo uYesu owafa wavuka efela mna nawe, wavukela mna nawe ukuze sigwetyelwe, uyashunyayelwa. Ndiyathemba ke mphulaphula ukuba ubamamile ke omakhelwane nabantwana nezihlobo bonke bamamele. Ukuba ngabana ke mphulaphula khona apha ekhaya umamele kuleyo ndawo umamele kuyo, noba kusemsebenzini sawuthandaza. Sawuqala ke ngokuthandazela uba yonke into egulayo engekho right apha kuwe emzimbeni makuphilwe. Uba ngabana ukhangela amathuba emisebenzi engqesho okanye weshishini lakho oliqalileyo elingafumani mathuba, sizothandaza ke mphulaphuli uba ngabana uwafumana amathuba. Mphulaphuli, ndithetha nje ke amathuba afumaneka abantu, ndifumene ubungqina bulandelelana babantu abatheke bethandaza, bethandaza kunye nathi kapha kunomathotholo, indawo bezibuhlungu emizimbeni yabo zatsho zaphila. Sithetha nje ke nawe, ingaba nguwe lowo nothumela ubungqina ngomso utsho bangabana uthandazile kunye nathi namhlanje waphila. Ke mphulaphula, masithandaze ke, ubeke isandla kuleyo ndawo ebuhlungu, ubeke isandla uba ukwazi usibeka, cela lo useca kwakho mamele nawe akubeke ke isandla sizokuthandaza. Bawethu namandlonke, Thixo wethu ophilayo, Yehova wemikhosi, wena wawukho emandulo umhlaba ungekabikho, wena otsala woneke isibhakabhaka ngokungathi woneke intente, Thixo wethu namandlonke, wena oyalela imimoya ikumamele, wena othetha ngezwi lakho amanzi amamele, Thixo wethu namandlonke, wena ungekho nto ekunqabeleyo, wena omanyelwa indalo noma ingena ndlebe nje kodwa lakho ilizwi yaliva, kuba kaloku umniniyo nguwe, nguwe owayidalayo, wena owenza izinto, waseka amaxesha, wabeka abantu kumaxesha ngamaxesha kwindawo ngendawo, wena ongathuswa nto bawethu namandlonke, wena othetha uyalela isiphelo kwasekuqalekeni, Thixo wethu namandlonke, akho nto ixakileyo wena, akho nto inakuxaka ngalo mzuzu. Naba bagulayo baphulaphule, Thixo wethu namandlonke, bebeke izandla kwezo ndawo zabo zibuhlungu emizimbeni yabo, thetha impiliso ngawo lo mzuzu. Mabaphile ke Somandla, mabaphile our Lord and our God, egameni likaYesu, noba lithini igama lesifo masihambe ngawo lo mzuzu egameni likaYesu. Thixo wethu namandlonke, siyathandaza ke bawo wesithixo wethu namandlonke, amashishini kwabo baqala amashishini, kubafuna amathuba emisebenzi, Thixo wethu namandlonke, vula amathuba Somandla egameni likaYesu. Kaloku wena akho nto inqabeleyo, akho nto ikohlulayo, unako ukwenza ngaphezu kokuba sicinga, ngaphezu kokuba sicela. Thixo wethu namandla onke yenza kwakhona Thixo wethu namandla onke yenzela abaphulaphuli naba bephulaphuli our father and our god vula amasango apho bekuvalwe khona ngoba lithi izwi lakho jonga ubone nanga amasango evuliwe avulwe nguwe angekho bani onokuwavala kuba kaloko elivulwe nguwe isango akho bani unolivala nelivalwe nguwe akukho bani onako kulivula Thixo wethu namandla onke be thou glorified we magnify your name galo yenjikalanga Thixo wethu namandla onke egameni lika Yesu kemphulaphuli esithi ke isihloko sethu esithetha ngaso namhlanje ngubani na ongamelana nathi le nto ke okanye esi sihloko singothando luka Thixo ndifuna ukubonisa lona ngubani ongamelana nathi ngubani na ongasichitha ngubani na onako kusahlula ngubani na ongasinqoba ngubani nononqoba abahamba noThixo izithwala Thixo uThixo ohleli kubo ngaphakathi ngubani ongabanqoba masifunde saqala phaya kula ncwadi yekwabase Roma isahluko sesesibhozo ivesi yeyamashumi amathathu ananye sithi ke asifunda sithini na ke ngoko kwezi zinto ukuba uThixo ungakuthi ngubani ongasichasayo sithini na kwezi zinto ukuba uThixo ungakuthi ngubani na ongasichasayo namphulaphuli sinoThixo ongakuthi now you have to understand ubangabana uThixo unecala alikhethayo unabantu abakhethayo nangona uYesu efele wonke umuntu kodwa umuntu ongamkhethiyo uYesu umelene kunye noYesu so uchasene naye wena oselemkhethile xa umuntu ochasene noYesu emelene nawe ngeke akohlule why lithi lizwi sithini na ke ngoko kwezi zinto ukuba uThixo ungakuthi ngubani na ongasichasayo uthi uverse 32 uthi lowo gxebe ungamchonganga owakhe unyana wasuka wamnikela ngenxa yethu sonke angathini na ukuba angasibabali ngazo zonke ezo zinto ndawonye naye ngubani na uya kumangalela abanyulwa bakaThixo inguThixo nje obagwebelayo ngubani na ogwebayo inguKristu nje owafayo ngaphezu koko ke wabuya wavuka ongasekunene kukaThixo osithethelelayo ngubani na ogwebayo listen to this isizathu soba ndithethe ngesi sihloko namhlanje kungokuba uthi amaxesha amanintsi uthetha nomntu ngendaba ezilungileyo uve umntu esithi mna khawuke undimele andikabikho ready for unikeza ubomi bam kuYesu. Andikabikho ready ngoba kaloku mna ndisenezinto zam endisaxakene nazo. Ndinesenezinto endisafuna uqale ndizilungise. Andifuni ukuza kuye ndinje. Now, this ke is a mistake eyenziwa ngabantu abaninzi. And beyenza nje bacinga bona benzela uThixo favor okanye bafuna ufika babe bhetele xa befike elukholweni oh bazawufika babhetele listen to this ukuba ngabana bekukho into ibinokwenziwa ngumntu ukuze adeserve okanye akulungele ukuba nguka Yesu okanye basebukhweni buka Thixo ngengafanga uYesu isizathu sokuba uYesu afe kungokuba akukho nto ibinokwenziwa ngubani ebinomenza akulungele okanye akufanele ukuba abe sebukhoneni bukaThixo abe nobudlelane noThixo bekungekho kwanto ibinokwenziwa ngumntu ithi iBhayibhile ixa sibe singama that is Romans chapter 5 It is lungin. When we were yet hopeless or helpless, God sent Jesus to die for us. Xa besingama athalala, xa bekungekho nto ebesinako ukuyenza, ngexesha besizintshaba zikaThixo, futhi singaziqondi ukuba ngabana sisengozini, uThixo uthumele uYesu ukuze azokusifela. Now imagine lo ofelweyo kunomntu ofuna ukuzolwisana naye. Lo ofelwe kunabani ofuna ukuzokulwisa elwisana nawe wena ufelwe. Now ithi loo nto wena ufelwe nje ukuve xa kuthe injury to one is an injury to all. Kunjalo wena ufelwe nguThixo ochukumisa wena uchukumisa uThixo. Ide ithi iBhayibhile xa ithetha ithi you are God's, you are an apple of God's eye. Now ngubani ofuna ukunyola uThixo ehlweni, ngubani ofuna ukumphandla? You need to understand ubangabana yintoni uThixo akwenzela yona, uthini ngawe, uThixo akeva kwanto ngawe. Adithi iBhayibhile xa ithethi ngubani nongasimangalelayo, kunguYesu lo ofileyo ogwebayo efela thina. Now ngubani ozawufika zisityala, ngubani ozawukwazi ukumangalela azisityala, azisityala against wena phambi koThixo, ngoba lo ogwebayo ngulo okufeleyo. Now ozawuzisityala athi wena wenze uABCD, uzawufika esithi ndimhlawulele uABCD. Tyala line elingamiswa nawo. Now into endifuna yenzeke ukuba you need to understand akho nto ubungayenza okanye umntu angayenza ukuzenza yena abe angakufanele ukuba phambi koThixo nokuba nobudlelwane bukaThixo. There is nothing, no man can do anything but God. Ngothando lwakhe, ngobe sithandile, athi umbhali uthi sithini na ke ngoko kwezi zinto, ukuba uThixo ungakuthi ngubani ongasichasayo. Now sinoThixo ongasichasiyo omelene nathi, akho sango lingazivuleka onkqonkqoza kulo, ngoba you understand uba ngubani omelene ome kunye nawe. Whatever door you knock on kumele livuleke. Why? Ngubani ongasichasayo uThixo ingakuthi nje? Ngubani ongasichasayo uThixo engakuthi? Now when you understand these things, uzazi the boldness obanayo, hayi ngoba uthembe wena but ngoba uthembele ungakuwe. Now xa uthembele ungakuwe, ngexesha besisengabantwana buthi xa unomkhuluwa usilwa phana namanye amakhwenkwe, xa unomkhuluwa ozibethayo induku olibethayo inqindi, awukhathali noba ngubani owenza ndiza kuxela, ngoba uyayazi uba ngabana kunalo mthethelelo nayo. How much more uba besikwazi uba ne-boldness singabantwana, sibe ne-boldness ngoba sithembe umkhuluwa, how much more xa sithembe uThixo umdali wento zonke? Because you need to understand uba ngabana lo mntu ovala icango onkqonkqoza kulo ikwayena wenziwe ngulo omele ongakuwe. Lo ofali cecango, lo ochasana nawe wenziwe ngulo ongakuwe. Now ngubani ke ngoku ongakwazi ukuma amelane nawe? We need to understand and apply these things in our lives. Ungathi xa uyonkqonkqoza kusangula uthile unkqonkqoza ingathi awuhambi naThixo. You need to understand uba ngabani unabani. Ithi ngubani na ogwebayo, inguKristu nje owafayo ngaphezu koko ke wabuya wavuka, ongasekunene kukaThixo osithethelelayo. Ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu? Yimbandezelo na? Now sinengxaki yoba xa sijongene nembandezelo sicinge fanuba imbandezelo inako ukusahlula, okanye xa simelene nembazelo sicinge imbandezelo ithetha ukuthi uThixo akakho ngakuthi. Ithi ngubani na oya kusahlula eluthandweni lukaKristu? Yimbandezelo na? Luqinaniso na? Yintshutshiso na? Yindlala na? bubuze na, yingozi na, likele na, njengoko kubhaliwe kwathiwa, ngenxa yakho sibulawa imini yonke. Sibalelwe ekuthini sizizimvu zokuxhelo. Kanti ke kwezonto zonke sisuka soyise sigqithise ngaye owasithandayo. Kuba ndeyisekile kukuba nakufa nabomi nazithunywa zezulu nazilawuli naziphatha amandla nanto zikhoyo nanto zizayo nabuphakamo nabunzulu nasinye isidalwa esisimbi asiyi kuba nako ukusahlula thina eluthandweni lukaThixo olukuye uKristu Yesu inkosi yethu. Ithi ke lonto mphulaphule, akho sono esikwaziyo ukwahlula umntu kuThixo. Akukho nto oyenzileyo ona odinge kuba wena uqala uhambe uyoyilungisa before uze kuThixo. Ilento athi uYesu xa eshumayela kwenye indawo uthi yizani kum nina nonke nibulalekayo enisindwayo imithwalo ndoninikeza ukuphumla. Kungoba ukuphumla kufumaneka kuye. Akadinga umuntu athi mayi manqale ndiyophumla ndithi ndisiza kuwe ndibe ndirefreshed ndiphumle. Ha-a, uthi yizudini unjalo, yizuma nxebanxeba unjalo, yiza unjalo. Kuthixo kumemayo ukumema unjalo nguyo zokulungisa wena akwenza ube yilento yena akwazi uyiyo. Sukulinda uqala uzilungisa, akho ndlela ongazilungisa ngawo. Bawuphela ubomi uzama uzilungisa ungezi kuthixo ngawo kunomemo oluphumileyo uthi yizani kum nina nonke nibulalekayo nisindwa imithwalo. Yizani ninjalo, yizani nimanxeba-nxeba. Athi umculi waseRisile athi abaphangi nababhana mabhada amasela namanxela bonke bayabizwa nguye. Ubafuna bephilile, ubafuna besindile, nguThixo esimkhonzayo lo. Ukufuna unjalo akakufuni sowutshintshile. Ha-a, kungoba unawo amandla okwenza utshintshe, kungoba unawo amandla okukutshintsha. Kunomemo, kunobizo oluphumileyo, yiza unjalo. Mntakwethu, ubulivile lizwi urhwalela na ukuza unjalo, umanxeba-nxeba unjalo, umvuze-mvuze unjalo, umdaka unyundululu unjalo. Uthi ndifuna ukuza kuwe xa kunomemo olunje oluthi mandize. Leyo ndawo kuyo thandaza lo mthandazo emva kwam uthi, Nkosi Yesu, ndiyakholwa ukuba wena wafa ufela iziphoso zam. Ndiyakholwa ukuba ngabana ovuka kwakho wavukela mna ukuze ndigwetyelwe, namhlanje ndigwetyelwe. Zonke iziphoso zam zabalelwa kuwe ukuze mna ndibe bubulungisa bukaThixo. Namhlanje ndizelwe kabutsha ndingokaThixo. Izinto zonke ezindala kum zidlule, zonke izinto ebomini bam zisuke zabantsha, hayi ngemisebenzi yam kodwa ngobabalo, ngothando nenceba nemfefe nemisebenzi kaYesu. Ndiyabulela ngako konke ndenzele kona egameni likaYesu. Namhlanje ndiselwe kabutsha ndingokaThixo. Amen. Ebulela ke mphulaphula buwenzile ke lo mthandazo wathandaza. Ndicela ke usirhwece ke phaya kulamanxeba kulamakhasi onxibelelwano uFacebook, utsho kungandikhangela phaya uzondifumana uthi Velile Mbenene. Kanti nesikhululo uRadio Cape Pulpit uzosifumana naso ke, ungasitsala sibambe bucala okanye uthethe ke phaa kwiiposi zabutsho uba ndithandazile umthandazo ndasindiswa ndamamkela uYesu. Ndithini na ukuze ke ndihambe kakuhle ndlela sokuhamba sokukucebisa ke sisho kuba ungenza kanjani. Kodwa ke until kube kule veke zayo, be blessed, ube nobusuku obuhle egameni lika Yesu. Amen.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.